empire. Yeah. Them call me a robot. Ndani ya roho yake anauma, ulimwahidi utatunza penzi lake, akakufunguli ya roho too much.
Nasi amekuwa na we amejituma. Time ya msoto na ndoto, wakati wa mboga ukiafford tu skuma.
Kwa machozi anaogelea, vilo na mcheza kama soka. Watoto amekulelea, sasa unaona kumpenda siyo hoja.
Ile sacrifice amedua, amedo that for two. Nani ukweli amedo that for you. Buddha siyo you, na kitu na dua, Buddha siyo true.
Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo. Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo.
Na kila morning utakulanga ka smiley. Queen beside me, royal ka Riley. Hata kani time me, vita behind me. Blessed you are ushanizalia kaboe. Kani tears ni tears of joy. You are VIP yani wadhamana. Na ndio mana na kupenda kwa sana. Kwako nitakaa sana yani nitakaa sana. No doubt you are above them. Na siwezi kuseti uko kabak bench. Sijawai changa nikiwa na magadem.
Mbona wa mchoko zage. Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo. Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo. You better take her out and buy some wine. All she deserves is the sky. On the floor make her wine. Yeah, you better know.
Ile sacrifice I may do that for two. Nani ukweli I may do that for you. Buddha siyo you, na kitu na dua, Buddha siyo true.
Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo, ndogo. Unambeba ndogo, walai unambeba ndogo. Unambeba ndogo, ndogo.
Find somebody that you love and loves you back.